Nanzebe nako, nako. Banze ne baby wango wagisa. Yeah.
Utakule.
We follow ma, nenyuma bikuluma nawe.
Utakule.
Ubye audio mbuza video nawe.
Utakule.
Ombuli nida tenga tonzala mbuza.
Utakule.
Nesimba mungu manyuma lako kuba races oli muza baba. What if you don't know, that's even a kutakula. It's another thing baby no bidalamu. Maheta yu na jemuli mwe tuge mwe mwe. Tonzala mbuza.
Utakule.
Aludi gyal dem say with your banga. Nazi vina kuhonze sinyo chivanga. Chitongo tuja kujoga. Wamazala wenu tochika. What if you don't know, nazi vina kuntakula. It's another thing baby no vidalamu. Maheta yu na jemuli mwetuge. Mwe, mwe, mwetuge. Abagali vitambula muli piri. Abadungu mwena muja takulwa. Kabibu uyambagwe. Abantu beno tukugasa. Sanze ne baby wangu wagisa. Yeah.
Utakule.
We mfuluma nenyuma bikuluma nawe.
Utakule.
Ubye audio mbuza video nawe.
Utakule.
Ombuli nida tenga tonzala mbuza.
Utakule.
Danzebi nako. Nako. Britain.